way xijiyeen barigeena bixi ina bixi badayna ge budweynta ina ge jawiba bartayel aan buqulahayne badalay macawadateena ge darenka halka ku bateena ge qabilada badoodame ha ku soo barteena soba badalayd macaan wadateyna ge darinka halkaa ku bateyna ge qabilada badoodame ha ku soo barteena soba.